Phela mculela saphe wamathalento manje uya ngokuthanda nimoya kwazi wena Phela mculela saphe wamathalento manje uya ngokuthanda nimoya kwazi wena Phela mculela saphe wamathalento manje sebuya ngokuthanda nimoya kwazi wena noma bayibonga abantu mzala wabo bethi wayifuna mzala wabo Nisho sibonga sesibalo mzala wethu siwayifuna mzala wabo Noma beyibonga abantu mzala wabo bethi wayifuna mzala wabo Kekelekela abaculayo benganakile noma bengathandi Ami kekelekela abaculayo Kekelekela abaculayo benganakile noma bengathandi Bavule amehlo babe umkhondo Bonisa abantu inhliziyo zabo ezibuhlungu abaxole babe umkhondo Bavule amehlo Bonisa abantu inhliziyo zabo ezibuhlungu abaxole
Yeah,
too.